iy'nkinga zami seyivele zadinga utshwala fast. Ziningi manje ziyanda futhi ngiyabona ukuthi hhayi indaba yokuthi everything will be okay la ayisebenzi fanguzi utshwala.
Shelling.